they don't recognize.
You are my number one girl. You are the only one, baby.
Beat major.
Fanya kama vile uoni, fanya kama vile atuoni nje. Nuru pendo ngare gizani, siri zeli andani stoke nje. Teka inama mimina, fanya kauna tingisha delay. Piga chenga zungusha, ipinde kaina katika okay. Kabla kunywa tekesa, ulimide kintapiga dubei. Michezo atari unatisha, nikato yote unanipa na enjoy.
You are my number one girl. You are the only one, baby.
Hamu na nitamisho bowa unaga toto dogo ufagili. Ukitaka kushiba nifike mi chumbi wanaonja ata kabla ya kuna ni. Aliyepita lini umiza, nkajiuliza wahi nateseka kwa nini. Leo we umenituliza, basi acha mapepe ebu baki. Tukiwa chumbani nipendele, niweke mgongoni kama vipi unibebele. Achana na viboba mapedeshe, rafa na tandau kwetu maisha yaendele. Aliyepita lini umiza, nkajiuliza wahi nateseka kwa nini. Leo we umenituliza, basi acha mapepe ebu baki na mimi.
You are my number one girl. The only one, baby. You are my number one girl. You are the only one, baby.
I'm taking over now. Mangochi Kiloko Nazaleti.
Major.